ukhalelo uthando novuyo uthando lomculo ilone langbeka salukhalelo uthando novuyo uthando lomculo
Nakekele sonke ecaleni kwethu sidinga abantu abazosikhathalela nothivuma zonke abantu abasoloko belandela bayisekile yakho injalo iswethu god nizolahleka ngalo mculo ndiyaphilisa ndikwapholisa namanxeba tata mkhulu wanibonisa wanifundisa waniqeqesha gatso lam ndizolifeza ndiyasebenza lonke ixesha mendisixhosa ndikhwela iqonga ndiyombela bayasixhesha sendiqhubeka ndinqubeka ndiphele umfutho ndiyaqhubeka ndiyinquba buchopho ndingaphephe mna ndathunjwa elikumlubizwa ndenzi nje mna ndathunywa umakhulu ndibone TV wanifowunele vuya namthuza uqalela uriyu time uzobuya ndiphathele into ezimnandi ubhuti uyandikhumbula nathi ebendisendela iipicture zenu niyakhula nwamanda nginohlomle kapa bayafunda
All I need is one, you can kiss me good to bed, ba. All I need is love, unga nigga yungi ndo God, I never vali khoba, yona lendi funa yo Izo hlala hlali khoba Need family, need friends, good life Clean energy is back, good right Is belly and eat well, we good wife Be begging like we slech, come nan Need love, but my happiness comes first Big guys, but banga to live in conquest It's about love, and I'm only living, don't guess Well, I cross a lane, my banner will let your feet don't press
Utando no vuyo Niti wangu mundu di utando no vuyo Niti wangu mundu di
Life is worth it. Landed king of Bagopin.